Shambing a mezamis yokulumana. Gomlo musunga shule sanwasa. Gavuman went to Lama Porta. Galting a lingy tuba. Shambing a mezamis yokulumana. Gomlo musunga shule sanwasa. Gavuman went to Lama Porta. Galting a lingy tuba. Bendela sikhulume ngothando lwethu uthando lwethu sobabili thina safunga ngalo chula chula nhliziyo yami mengabuya uzohlala nami nawuzubona omunye ubakhuluma nami ungavele uthule awuthula thula nhliziyo yami akusiwe wedwa lana baningi abanokuphunyuka khona bafunda khona baphinda amaphutha khona bangalaliwe baphumulela ngamaphuma I understand I'm okay.